I've been making all the space lines.
Been cruising by myself on the street, be moving. Told myself I'ma never live again. I'ma never trust a woman, that's stupid. Lapa ngisuke kodwa khona into ngenza ngifisa ukubamba umsa. As goddamn mina ngichaza ikhombe. Yeah, she gets me horny, asikisi kamahlomo.
Ngisemathandweni ma, semathandweni manje. Bengicela ungadlali nga, cela ungadlali nga. Ngisemathandweni ma, semathandweni manje. Bengicela ungadlali nga, cela ungadlali nga. Maphutha maningi, nezifo ziningi manje. Bengicela ungadlali nga, cela ungadlali nga. Maphutha maningi, nezifo ziningi manje. Bengicela ungadlali nga, cela ungadlali nga.
Hey, wena ntombu muhle. Wena ntombu muhle. Mina ngibona wena, ngifuna wena. Mina ngibona wena. Umoya wami uyakoroba, uyawupolisha. Wafika kumawa kumnyama, wahlala wangahamba. Udinga i-reward, amalobolo nje. Ngibonge bhe, abafana nawe abekho. I love you. Cela ungangiphuphi, ungalinguqala. Ubambo lwakho ndimi kaloku. Ndicela undipha abantwana abahlelavi.
Ngisemathandweni ma, semathandweni manje. Bengicela ungadlali nga, cela ungadlali nga. Ngisemathandweni ma, semathandweni manje. Bengicela ungadlali nga, cela ungadlali nga. Maphutha maningi, nezifo ziningi manje. Bengicela ungadlali nga, cela ungadlali nga. Maphutha maningi, nezifo ziningi manje. Bengicela ungadlali nga, cela ungadlali nga.
Buhle bakho bushiyo lova bekhala, bebamba amakhanda la emakasana. Even my mom uyakhala kuthi ngikhethile ngumfana. Buhle bungaka kabasa, I miss your touch, I miss your kiss. Oh my god, I really need your love. I gave you my heart when uphethe la. So ngiyacela ungadlali ngami. You the kind of girl I like. I know it's hard to trust, but trust me, I got your back in the side. As we bring your life to the edge, I don't need a baby mama drama. Let's be the happy family ever. Bengicela ungadlali ngami. Uthando lwami, nana you my number one. Bengicela ungadlali ngami. Thatha uthando lwami, nana you my number one. When I was 20s when yami.
Ngisemathandweni ma, semathandweni manje. Bengicela ungadlali ngami, cela ungadlali ngami. Ngisemathandweni ma, semathandweni manje. Bengicela ungadlali ngami, cela ungadlali ngami. Maphutha maningi, nezifo ziningi manje. Bengicela ungadlali nga, cela ungadlali nga. Maphutha maningi, nezifo ziningi manje. Bengicela ungadlali nga, cela ungadlali nga.